sirigwa mulala bebe okujja kugwe obira mubalungi kikunya mazima nonda mugwe igugwe ndyanjula kandi nomuwazadde kuba bingi bensibala ebirungi benalaba mugwe okuyita omulungi yegu omulungi asingira abangi osaana kuweebwa na wange okuyita omulungi yegu omulungi asingira abangi ebyo osaana kuweebwa na wange you are too beautiful shine like a star
Hello.